ezintlelo ezimbi ziphume zonke, ziphume zonke. Nokuthu tula 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 malubuye nokuthu
zona zi entjona langa izintlungu imithwalo nezibalo zakudala zona.